maamulaha macadka caafimaadka Jubaland Medical Training College kaasoo ka mid ah xarumaha lagu barto caafimaadka ee ku yaala magaalada Kismaayo way ka mid yihiin Sheybaarka. Qaar ka mid ah dhalinyarada halkan wax ka barta warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay fakultiyada ay halkan ka bartaan.
Sababtoo ah waxaan rabaa inaan u anfaco bulshada reer Kismaayo, maadaama ay Kismaayo ama deegaan Kismaayo uu aad ugu yaryahay arday barata lab and faculty ee laboratory-ga. Laboratory hadii la dhaho waa hobbigeyga ugu weyn oo aan rajaynayo inaan noqdo mustaqbalka.
Waxaan ahay arday ka mid ah ardayda dhigato college-ka GMCT, khaasatan waxaan dhigtaa caafimaadka, waxaana bartaa nutrition-ka marka ama nafaqada.
Dhanka kale, Sharma Kabashir oo ah maamulaha xaruntan ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyay maadooyinka caafimaad ee bixiso college-kani.
Guud hadii aan u suureeyo ama uga warbixiyo xaruntan waxaa lahaa Jubaland Medical Training College, sida magaceeda ka cad waa xarun bixisa maadooyinka caafimaadka ama koorsooyinka caafimaadka oo heerar kala duwan ah oo isugu jira tababaro gaagaaban, shahaadooyin certificate oo waqti yar oo muddooyina qaadanaya bilooyina, iyo sidoo kale diplomooyin oo 2 sano ah. Intaas ayay ka kooban tahay. Waxyaabaha aan bixinana waxay kala yihiin 4 qaybood oo kala ah qaybta umulisada, qaybta kalkaaliyaasha oo nursing-ka, iyo qaybta nafaqada nutrition-ka, iyo laboratory-ga qaybta ah oo dhakhtarka ka hooseeya oo dad aqoon leh. Goobaha caafimaadka kama shaqeeyaan sida isbitaalada gaarka loo leeyahay, farmasiyaasha. Marka si aan wax uga bedelno dadka bulshada u adeegaya dad aqoon leh u noqon lahaayeen, baahidaas ayaa keentay inaan xarunta furno.